Him boys in a chocolate apple.
Aya ya, aya ya.
Kampala chigari, ha, omururo.
Aya ya, aya ya.
We next producer come we bode.
Zochiri kumutima wanje Najira ngwe mwinginge Umva ya magambo Utasikia wengi Wataponda jina langu Utasikia wengi Matoni sema vibaya
Sema nyia barunji kumu Na yomulunji ya singatalio Sema nyia kwa gala kumu Na ya kwa galo kusingatalio Kwa gala nyochimanye Kwa omu kwa no yegwe Weno Chiro, nemisanera wentyo. Hey, number one di Kenza mi got them. Dream boys chigari we got them. Number one di Kenza mi got them. Dream boys chigari we band them.
Undiru nyuve ugukunda njewe.
Undiru nyuve ugukunda njewe.
Undiru nyuve ugukunda njewe.
Undiru nyuve ugukunda njewe.
Shanye baguchi ngeje Uramenye nuko me Mimi niyo akweli Wewe niyo akweli I'm the only one Who makes you feeling alright I'm the only one Who makes you feeling alright
I'm the one and only Nagukunda jikundiro I'm the one and only Nagukunda kubarusha
Zemona
singa kare suta
ayaya ayaya
basinga ne sentence ina
ayaya ayaya
remix super power kone
ni wabaya hao mami ni wazushi hao mami usiwasikie wananiponda hao kazi yao ni kusema yetu ya wamewashinda usiwasikie hao ni wabaya hao undiru nyuve
singa kare suta
ayaya ayaya
basinga ne sentence ina
ayaya ayaya
remix super power kone